exclusive from ZambianTunes.com.
Frenchie! This boy got you!
Just man pan the beat.
You pan a solo! Kadori music, I see you!
Kadori, brace it on!
Mr. Kushusha! Frenchie, this is my top of the bush! This is the Nico! This is my game to pull on my future! This is my top stop! 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 Agani nani? Kuma tipena kuma daya? Ina nina pia ibe pokupia kana chama mushoka mataya? Nili pate kwanzi, nida panga zena nikali kaputo. Maketi piti ya panga ninga ufuna kama punya mama tuto. Kutika kuwimbo, uposa mana kukutita kumpea. Sete mamu salu, ama pifu kwa nalete mufuja kulida. Sene kondo kwa mbata, kaili pufina lila mbata. Mbana na nguba kapwela bongkaba munga manga dintina ni bakatia. Sasa ntini fly, jeni na teti ninga pamulu. Mbana banga pusa patile kaliba na musa kwa cha ukulu. Mese kushusha, fly teti sumaka kwa nabusha. This is the Nico. This is my game to pull on my future. This is my top stop. This is my top stop.
Hip hop here.
This is my top stop.
One.
This is my top stop.
Ha. This is the Nico. Ukalo pera apa. Nzare kolemba. Fumi ni peni ya. Fusek fusek. Muma flopela kukiu best. Ngati nirimo, nyimbo ima blow a mudi to death. Dismo, Fly J, bine ima yamba fly day. Switcha mashozi tumba, furu bazari chikanga ya taike. Ha, bastu ndila, tika kumana vali na manta. Mfumu ndine, vakamba uka shaka. Ivi ni chiti rabana, baka zusunge kobeka. Rapa olimba, furu ni nzibie neba pangila showmaker. Ha, the bad hair.
Mesa kushusha, Fly J, tisu mwaka pwena pusha. This is the Nico. This is my game to pull on my future. This is my top stop. This is my top stop. This is my top stop. This is my top stop.
Yeah. Like it. Nasa kushusha. Apa manja ndisa chichitika. Nasa kushusha. Bena wana kana siapa ya chitika. Nasa kushusha. Fly jina mwine wakati ya baboya. Nasa kushusha. Ni wangono sega ya wata ipoya. Nasa kushusha. Apa gemu manja ni menye na wakolo. Nasa kushusha. Kadoni manja ikalilebo.
Kadori out.
No temu ya sovela na makembo.
Nasa kushusha.
Kembo, 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 kembo.
Meza kushusha.
Iwe February na kwa na munga ni machi.
Meza kushusha.
Hapa na siri za jozi pabiti.
Meza kushusha.
Exclusive from ZambianTunes.com.